IKIKIKMZiki.com.
Oho,
Ziki ya sasa ni kuambie
Yuduli kibodi.
Haya twende nyash, 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 nyash. Lecho tosha nyash, 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 nyash.
Ziki ya, kuna wengine wamejaliwa nido, kuna wengine wanabigi mizigo. Kuna wale wa somanga, shepu bodi kama mabibo. Achana na mwana nyamara, kula vipele viki matatizo. Yani mabonde mabonde, kario kubwa sula smigo. Ziki ya, shepu kama lote, mweza koti raidai. Mariamu na saula zake paka mina fly. Tia pili popote, walai mina zirai. Linafanya inazima mabibo na mizuka kimasai. Wauni,
haya twende nyash, nyash, nyash.
Shauna chuna bagara meka kandoro. Shauna gafyunu vya mchumbare kagodo. Shauna mwezo wake shauna kasoro. Shauna kumbambia mange kimambi kasoro. Oya wana kuo mai mai kangunya twende. One mbuzi nyash kambuzi wa kichina twende. Oh mari ganu kiminyo na minya pembe. Toi gani unaona nyash rastizo twende.
Nyash, 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 nyash. Leje zeje nyash, 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 nyash. Sikia.
Oho. Ah. Ah. Abduli kibodi unala na.
Aishina saba kumina mi kuhoni. Togweni shaba. Wanangu nyumba jano tango matira. Mtu mti mkuba atira. Tia itira mtu mwanangu atira. Epa yojo na kapaya atira. Mani otaki uno atira.
Siki ya sasa ni kuambie. We
Kepa
Misumari time.
Shadow Master gang gang gang.
Hidi wizi kane.
And it was a car.
Donnie. Anaitwa Big Daddy Maniga Tiger. Heshima yako.
Just Bizo.
Webby Aisha. The only one time we am tumti. Shelmaya shoot it. Raida Migidu. Heshima yako kubeta. Duri kibodi.
Ngoja, ngoja, ngoja. Tulia. Mkoja kwanza.
Aya duri kapiga tena.